On the beach.
Umeshushwa, unanitisha. Wow. Hivi umetumwa, ama umeagizwa, kunidatisha.
Wow. You know kama kina mfupa mama. Wow. Mwenye bucha kakujazia nyama.
Wow. Show me what alichokupa mama. Baby, show them. Show them.
Wow. Wow, wow, wow. Wow.
Baby, show them.
Wow. Wow, wow, wow. Wow.
Show them.
Magari, weka bila gun, bona shokari. Una michezo yako, hatari. Weya kula the gun, bona kansari. Oh yeah. Oh na na, oh na na na.
Wow.
Oh no no, oh no no no.
Wow.
Oh no no, oh no no no. Uh-huh. Oh yeah. Na kipini pini.
Wow.
Unanukia kama jini jini.
Wow.
Asa hebu shuka mpaka chini chini.
Wow.
Waoneshe kama wendo mwini.
So sexy. Mungu fundi bwana.
Wow.
Mama mama. We. Akitembea.
Wow.
Mix. Show them.